raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Mariin nageenyaaf misooma Oromiyaa bulchiinsa magaalotaaf godinaalee keessatti geggeeffamaa oleera. Mariin kun nageenya waaraa fiduu, olaantummaa seeraa kabachiisu, uummanni misooma isaa karaa guutuu ta'een akka itti fufsiisuuf jechuudhaan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasoo Daamxoo ibsan. Paartileen mormitootaa kan maqaa Oromoon sochaan immoo mariin kun guutuu ta'ee akka Oromiyaa keessatti gama nageenyaatiin furmaata waaraa fiduuf qaamoleen hundi afeeramuu qabu turan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Konferansiin nageenyaa fi misoomaa godinaaleef magaalota Oromiyaa keessatti gaggeeffameera. Konferansiin kun dhimmoota nageenyaa, olaantummaa seeraa kabachiisuu fi misooma naannoo Oromiyaa cimsuu irratti xiyyeeffata jedhan obbo Admaasuu Daamxoo, hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Admaasuun akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti mariin kun tokkummaa uummataa cimsuun uummanni bakka jirutti rakkoolee nageenyaa mudataniif dhimmoota seeraan ala raawwataman akka dammaqinaan eeguuf jiran.
Konferansii kana keessattuu Oromiyaa keessatti akkaataa nageenya waaraan ibsuudhaan misooma danda'u kanumaas qindoomina uummataa fi qaamolee nageenyaa cimsuudhaan olaantummaa seeraa alatti mirkanaa'uu danda'u irratti kan bal'inaan baratamu ta'a. Kana malees adeemsi jijjiirama akka biyyaatti taasifamaa jiruu fi qormaata gama humnoota findalayyiitiin mudataa jiran irratti mari'achuudhaan tokkummaan dhaabbachuu kaayyoo kan godhateedha waltajjiin kuni. Keessattuu haala shira diigumsaa humnoonni findalayyii gaggeessan qolachuun itti danda'amu irratti guutuu Oromiyaa keessatti ijjannoo wal fakkaatu irra ga'uudhaan mala jijjiiramaa akka biyyaatti eegalame uummata waliin harka wal qabachuudhaan finfinsuudhaanii fi itti fayyadama misoomaa uummataa dhugoomsuudhaaf akkanumas gochoota seera maleessummaa fashaleessuudhaa fi jijjiirama akka biyyaatti eegalame cimsanii itti fufuu kaayyoo godhatee kan jalqabameedha.
Dhimma marii nageenyaa fi misoomaa magaalotaaf godinaalee Oromiyaa irratti geggeeffamaa ol irratti paartileen morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'anis yaada kennaniiru. Mariin nageenyaaf misoomaa Oromiyaa yoo mootummaan paartilee fi miseensota paartilee siyaasaa morkattootaa yoo waliin mari'ate marii guutuu ta'ee bu'aa buusaa jiran obbo Mikaa'el Booran hoogganaa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo fi miseensa Shanee Gumiiti. Mootummaan nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti dhufuuf akka waliigaltee paartilee siyaasaa waliin qabuun miseensotaa fi deeggartoota paartilee siyaasaas akka isaan maricha keessatti qooda fudhatan taasisuu qaba jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Uummata jechuun bari uummanni kun kan aadaa o deeggaru jira kan isaan deeggaru jiraachuu danda'a. Kanaaf deeggartoota ofii qofa walitti qabani uummata jechuun sirrii miti. Warri uummata keessaa warri dhaabota kaan deeggaru hidhaatti guuramaa jira. Hidhaa baqatee daggalatti baqataa jira. Kanaaf uummata yeroo jedhan isaan deeggartoota isaanii qofa walitti qabani konferensii nagaa jedhanii miseensotaaf deeggartoota isaanii qofaan uummata jechaa jiru. Kun sirrii miti jennaan nageenya cimsitu. Akka yaada keenyaatti waliigallee hojjechuu qabna. Waltajjii qabnaa akka dhaabbata Oromootti waltajjii sanarratti waliigallee akka hojjennu haasofna garuu hojiirra oolu. Waliin sanarratti wanti waliigallu immoo hojiirra ooluu qaba hojiitti kamuu qaba.
Obbo Mulaatuu Gammachuu ammoo itti aanaa dura taa'aa paartii koongireensii federaalistii Oromooti. Mootummaan yeroo yeroodhaan marii nageenyaa gaggeessu keessatti qaamolee hunda hirmaachisuu qabaa jiran.
Oromoo waliigalee. Wal gorfatee walii wajjin taa'ee hamaa ofiis gaarii ofiis hundumaa walitti qabannee waliin teenyee haasofnee yoo murre malee warreebnee waliinee walajjeebnee nagaa fiduu hin dandeenye.
Yaada paartilee morkattootaa kaasan irrattis obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa yaada kennaniin qaamni kamiyyuu karaa nagaadhaan yoo mootummaa waliin hojjechuuf fedhii qabaate waliin hojjechuuf balballi keenya banaadhaa jedhan.
Kaayyoo qaama tokko yookiin paartii tokko qofa odoo hin ta'in kaayyoo walii galatti kaayyoo uummataati. Keenyi uummataa yoo mirkanaa'e ilaalcha ofii tartaanfachiisuu hin danda'ama. Misoomni uummataa yoo mirkanaa'e guddinni walii galaa yoo dhufe yaada ofii tartaanfachiisuudhaaniifi uummata wajjin guddina walii galmeessisuu hin danda'amu. Kana malees aggaan yeroo ammaa kana jijjiirama kana gufachiisuudhaaf shiramaa jiruu fi mul'achaa jiru kun kan yeroo kamuu caalaa tokkummaadhaan wal bira dhaabbachuudhaan ofirraa qolachuudhaaf nageenya uummata keenyaa waliin mirkaneessuudhaaf itti waliin dhaabbatamu waan ta'eef konferensii kanarrattis eenyuyyuu hin daangeffamu. Fuula durattis qaamni inni hirmaanni hundumtuu kanarratti hirmaate dhumaa jirutti nageenya uummata keenyaatiifi nageenya naannoo keenyaatiifi guddina biyya keenyaatiif qabannee ijjennoo tokko qabannee kan itti hojjennu ta'a jechuudha.
Mariin nageenyaa kun boruuf iftaan godinaalee hafanii fi aanoleef gandoota keessattis itti fufaa jiran obbo Admaasuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen Itiyoophiyaa keessa jibbiinsaaf hookkara kaasan namoota Itiyoophiyaa yookaan daayaasporaa keessa hangi tokko Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu jechuudhaan Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi torban darbe ibsa kennaniin dubbatanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessa haala mijaa'aaf nageenya keessa taa'anii as Itiyoophiyaa keessatti jibbiinsaaf hookkara kaasuu jedhu ambaasaaddar Maayik Reenar. Gabaasa Iskandar Fireew jaalannee dhiyeessa.
Itiyoophiyaa keessatti tarkaanfii fooyyessuu kan kaka'umsa muummicha ministeeraa Abiyyiin jalqabame deeggaruun jalqabumaa kaaseeyyuu ejjennaa Yuunaayitid Isteetsi ifagalaa ture. Yaadi ambaasaaddara Ameerikaa biraa amma dhaga'ame immoo muummichi ministeeraa Abiyyi lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan tokko tokko summii facaasan jechuudhaan kan isaan ibsan sun yaaddoo isaan uuman Yuunaayitid Isteetsi hubachuu ishee kan itti calaqqise ture. Maayik Reenar gumii hakiimota Itiyoophiyaa fi Ameerikaa kan hospitaala xuqur anbassaa keessatti gaggeeffame irratti haasawaa dhageessisan kan agarsiisa. Qiyyaafata jiru kan dogoggorsan, addaan qoodamiinsaaf badii kanneen hordofsiisan sagalee fi yaada lammiiwwan Itiyoophiyaa maqaadhaan ambaasaaddar Reenar carraa gaarii hin taane garuu jedhan sagalee fi yaadi badii dhaga'aman hangi tokko lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan biraa ba'uu isaatii jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti tolee biyyattii gaaddisa godhatanii lafa Itiyoophiyaa irratti jibbaaf jeequmsa kakaasuu jedhan ambaasaaddarichi lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen biyya alaa jiraatan sana innaa ibsan. Seeraa fi waan Ameerikaan qabdu keessa ka jiru yaada fi walaba ta'anii ibsachuu isa jedhu ana caalaa jajjabeessee kan itti amanu hin jiru ka jedhan ambaasaaddar Reenar. Ameerikaan garuu hammuma sana bilisummaa keenya haala itti gaafatama qabuun itti gargaaramuuf itti gaafatamni waloo akka nurra jiru ana caala kan amanu injiru jedhan. Yaadi diplomaatiin Ameerikaa kun Dr. Abiy Ahmed torban darbe gaafa wixata paarlaamaaf ka dubbata waliin kan wal simatu fakkaata.
በተለያየ ዓለም ያሉ አማርኛ ኦሮምኛ ትግረኛ ወይም ሀገርኛ ቋንቋ የሚናገሩ
አዱኛ በካዳ ዳር ከጅራን አፋን አማራ አፋን ኦሮሞ አፋን ትግሬ ዮካን አፋንን በየቲን ቀብዱ ካንን ብሮ ከዱበተን ረሄዱን ሳኒ ፓስፖርት ኢትዮጵያ ካንን ቀምኔ ሶፋ ዮካን ፎቴ ረታኒ ኡመታ መደቢ ረታየን ካይ ካንን ጀዳን ኮንኮላታ በበሬዳ ከስታኒ ኡመተ ለፎዴሙ ዮካን ካን አውቶቡስ እንደሙ ፍሌ ማለቀ ከኑ ዳበን ካይ አጄሲ ጎተጀዳን ካን ኦድወፉ መሳኒ ኡመኒ ጋንጌቱ ዳሌ ካን ንጀዳን ዋንስላታ ኡሂመለ ገባሱ ጀዳን ገምተኮ ኢሳኒፍ ቡዴን ገማ ዩቲዩብን ካነ ጎቹ ባናን ገሊን አርገታን ኡመኒ ከኛሞ ገራላፈሳ አፋኒ ሳንዱበታን ከብየ ከሳ ዋንተፍ isaan amanu kanaf wal nyaachisu jedan Dr. Abi ummanni Ethiopia qalbiitti waahubannu nu kenname jira dugaafi dara addabaasuuf hubannoon ilaaluun jira taanan heddunu rakkisu jedan deddeebisne haayan akkuma jirutti soba akka dugaatti fudachu haadhiif nu jedani namoota enyumman saani himbeekamne lallaba soba duula gaangeetu dhale jedu lammiwani Ethiopia qulqulleeffachuuf gaumsa haa qabaannu jedani kannen biya alake sajiran kan ilalen Dr. Abiy na dubbatan
nanta ba Europa na ba America honachu ihen miskin hizb ihen daz bowshet yemtabal nalbat nat abat yallachu
isin worri America fa Europa ke sate sani ummatan miskin ummata hiyesa soban kawalnya chiftan abba fa da kannen qabdan obboleti obbolesa ka qabdan tarimo ijolle ka qabdan an astaye achitti karaattiin sin toowaddu waan hin qabneefi waaqni dhugaa murtii sin irrattaa kennuu jedhan namoonni afaan Itoophiyaa adda addaa dubbatan hamoo ta'aniifi summii facaasan meeq akka jiran argineerra ka jedhan Dr. Abiy warra akkasii waaqayyoo sin irratti murtii haa kennu lammiiwwan Itoophiyaa garuu badiirraa baranne haa deebinu jedhaniiru muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa yaada walitti dhufeenya qaban torban tokko keessatti wal duraa duuba dhaga'amuun isaanii waan akka tasaa wal afaan dhufe yookaan marii gaggeeffame irraa ka madde ta'u wanni beekamu hin jiru jedha Iskindir Fireew Finfinneerra.
Gosiin Sidaamaa gaaffii bulchiinsa naannoo gaafachuu kan ilaaleen adeemsa seeraa barbaachisu xumurre murteeffannoo uummataa yeroo eegaa jirrutti boordiin filannoo sochiin gochaa jiru kan seeraa mitii jechuudhaan bulchiinsi godina Sidaamaaf kan magaalaa Hawaasaa mormii dhageessisanii jiru. Gabaasa kana Yoonaataan Zabdiyoostu Hawaasaa irraa ergee sooraa dhiyeessa.
Bulchiinsaa fi paartileen uummata Sidaamaalleen akka seerii afurtameessoo hojii irra ooluuf gaafachuu jiran seerii afurtame torbeessoon kunniin akka naannoo ofii qabaachuu danda'u akka barreessan paartilee uummata Sidaamaa obbo Tageenya Waldee argaa jiteessatatti himatti yaada naannoo ofii qabaachuu tana bulchiinsi mana mariillee mirkaneesseef murtiin suniin bulchiinsi naannoo kibbaallee itti dabarte. Bulchiinsi illee yaayyuu mirkaneesseef jedha bulchiinsi naannoo kibbaalleen dubbii tana mureetiin akka murtiin tun kennamtuu fi boordii filannootti ergee jedha boordiin filannoo ammoo akka obbo Tageenya jalatti keessuma gaazexeessotaatti himetti waan sila ganna tokko keessatti fixuu malan hin findheef tanumaafuyyuu paartii maqaa uummata Sidaamaalleen jaaramteetiin jirtuun akka guyyaa shan keessatti dubbiin dhumattuuf gaafate.
እኛም በስዳማ ውስጥ እየተንቀሳቀስን ያለን ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝባችን ህገ መንግስታዊ ጥያቄ የማያለያየን የጋራችን እና የሁላችንም ጥያቄ እንደሆነ
ኑን ፓርትሌን ሴራ ናኖ ስዳማ ከሶጀቹ ጅሩ ጋፍ ጋፊን ኡመት ከነ ሴራን ጋፋት ገርግ ጋፊን ኡመት ከን ሴራን ጋፋት ገርገሩ ኑን ባፍቱ ጋፊን ኡመት ከነ ሴራ ቆኝሱን አሞ ሂንታቱ ኑ ወሊን ጅራ ጀደ እንቀብሶፍና ፍለ ጀደ ጋፊን ቱንን ጋፊ ሴራ ማሌ ጋፊ ከዳቲ ምት ኡመት ኩንን ሴሩማ ናኖ ታው ጋፋት ማሌ አከ ከዳቲን ጋፋን ነታናፉ ጋፊን ቱን ጋፊ ሴራቲ ጀደ አከ ትጋፋተማን ኩን ጀደቲ ቦርዲን ፍለ ኖሌን ኮሪኒ ሆቴሊ ጊዮን ከሰታ ውጅሩ ተነራ ተማሪያ ቹታ ውጅር ሰርማለ
ጊዮን ላይ የተደረገ ያለውን ህግ ወጥ ስብሰባ በአስቸኳይ እንዲያቆም
ኮርጌ ጎኒታው ጅራንካናለ ሴርማሌ አከ አሪቲን ዳባን ጋፋና ጀድ አክጀችት ጋፈተማ ከናቴ ኦገዩቲ ዩኒቨርሲቲ ፊ ፓርቲለን ሲያሳ ምር ጉመት ሲዳማ ረቲ ሙርቴ ከኑል እንደንዳኒ ጀድ ቶልቸኒ ጀናንቱን እንዱቢ ሴራ ታጎስቶኮ ካን ሲያሳ ጎስቶኮ የኩፊ ትዱፈኒ ጀድ ተንማሌላ ኮቦተ ገንጀለቲ ቡልቺን ሲናኖ ክባለን ዱቢ ኡመት ሲዳማ ናኖታ ኡፍ ጋፈትካና ፋኑም ደሜ አኩምት ጋፈተመት ከናኔ ሴራን ጉቱ ፊ ማሌ ጀድ ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድለን ዮታን ዋናኖ ሲዳማ ኡፊ ጋፈቹ ረት ተካነ ሞሰ ናኖን ኡፊ አባቹ ረት ቦርድ ፍላኖት ኢፊ ወሪ ዱቢን ቱላሉ ጅርቱ ጩፍቲ ዱቢ ታንጃቤሴ ቆራቹ ጅራ ዱቢ ምርካኖፍቱ አምል ምርካኖፍቴን ሰኒት ዴቢና አጋሲተሙ ታንዲዳኒ ቴን ሴር ጫብሰኒ ዴማኒ ጀናኒ ሴር ጫብሱ ነመትን ዲፍኑ የቹን ፓርላማት ዱባት
ጎዲን ሐረርጌ ለጣት ነሞን መቃደብ ልሱማ ኦሮሞፍ ያሊ ፈንቆልቸናኖ አማራ ወሊን ሂዳታ ቀቡ ጀደሙን ሂዳማ ከጅራን ዱበታሜራ አንጋዋን ጎዲን ቻ ገመሳኒን ነሞታ የካን ሸከመንቱ ሂዳማን መለ ዳባ ሲያሳ ሁርዶፉ ሳኒቲፍ ካን ሂዳማ ሂንጅሩ ጀዱ ሙክታር ጀማል ቱገባሲ
ጎዲን ሐረርጌ ለጣ አናሌ ገረገራ ከሰቲ ነሞኒ مقا عدب لسماء روموتين هيد اماتنين جرى جتشو دان كومتن نمني وبو حاشم جرم راديو سغالي امريكاتي فاكا همانيتي دهين نكن اساني ستوهن ناجل اولاني وصو هيد اجران هاتي ورراساني نعتساني في دود افنانين هاد ورراساني هيدو دان اكا سانگت ديسن هاتي ورراساني منا مرتب تللي هنگ اما اكا هنتياتنس راديو سغالي امريكاتي في هماني جرو مالي سببني ركو في هدان أمنا التماجر تكون اتنكي مالتو تري تبكنا وصو وانتيا كسيني غالين دورا
مال الرق مالتو تري أقودنا كي نجيسا وما واني تقولين تري واني خيش انجيرو سببه مقبرة نانو عمارتي في وقلصوتو مرم عمارتي تيغانا خلمو والكبسي سمين نانو عمارتي نقدير في سمالة واني تكنا نانو غنيت وون داني واني تنجيرو ودعما هيدو مارو ترتيا قدر مقاشاني جامون أمان داني نموني دماجرا يتو
namagami tu dame hagati beitutti
ujangu jetti namoni akase najira danis bagadetin bagadajira namoni bangaru agamman sananjuru khase najiru maleju akase da balati keiru bae amman dana khaira yuru wari gara no dibba lamadu da amman dana khaira yuru
namni gama bira maqan sani akka hindahamne radio sagale america gafatan ammo akka jedanitti namoni heddun hida soda baqatanetin nanni charra de fanijiru
ye kom sigara khabatti khairra kate ga kate kanaju wal kapsite namo tarakki tulu ni fi wajrale kenya qufun miseso ta kenya hidun anale gari gari ke satimo ke sabu bayinan hidun samun kabenyalle galata mudafi manasakatun ikifu feje tu ke sabu anale gara kudani ke satietu
waan amma sababa egala ittin dubbin kun dufe jettan kan rako gara kaabatti yo kan monanno amaratti uuma me kanan wanni walitti hidata qabu maaltu jira ture baha oromiyar yo kan ammo waajira keessan cufama jiru fi namota hidamanin akka nama siyaasa hogganu tokkotti maalti intaltan maalu battan
durumanu sababu sabo fedu jabbilen rajettijan durumanu garte akkaata itti tarkaanti fudatan warra ugurame taawutu tawwatan rakkanan di tarkaanti kana fudate inji fannolen asge kun inji fannolen iman oromoti iga jolle oromoti nasge akamit wan kana denda machi akamit na geni biya kana buye hawani kun nagya bubbe kun tin taharat kana jetu kanu turre talesa sadafi abba oromoti ka buha ture ka buka ture ka gudana ture biya alati biya ollati baraka duma ture san arra tambo mutuman ka angore duke arra yo bala khabati dalate bi sati oromoti ka bochu ta man oromoti ka takatta mute abin oromoti ka samu mute chaita mute wan baye na majati yoro kun garte yoro tilaka oromoti ne biro malta narra rakon kun achi dalate jira akamit duwan kana tida machis dunya fi umman kenya kun nagani to baygalu de jarati kode sala kadabat kenna muka muka nature amma kan rat sala wali no jechu kabu isa sana ture ni to suna kana ante o so jimmo falla sanati kan rat ya garre jechu to jira chu amma anale toko rakon haman kan rat kaisati de maju amma kan hawasin de jollen kairo len baka taji to kan warana garte makalaki mu fidani na mako sisa jira kan mana tam sajiran kan namashi tajiran kan namalle akabuci da ta ka jawwe da greba jiran yito ta faka jiran kan namu baka taji halan rakon gudan ka kai ji oda butu mana oda butu bibi magala bade sa da yito kan lamma famo nanno cha hargel ta kai ta nanno hawun kudinati sunis rakko hamada su te te de majira boke da ta kaso mai chudo
wajiri addabil summa oromo baha oromia wanti ta'atinin jiru rakko uma metti dahatanitinin siyasa danquudaf hoji tasfamatinin jiru jechuudan komatan misensota fi de gartonni isani heddu ta'an anale godinna hararge litati fi baha ke satti hidamatinin jiraachu kanibsan ittigafataman waajira addabil summa oromo baha oromia obbo bilo garbi silubayyu sochi siyasa danquudaf waan yaadamatinin jiru carra kana itti dimma bahatinin jiru jadu
balasa karratini name galgala idametin kana mabe ati warriyabo patarana fiduraf dufte patarana fiduraf foto seni sibarbana jani siol nagani agazetti siol nagani garagu ya sadeti otmade devineti onajanna
hagana haga hidamte kana mana murti hindiyanne hati warrakesan
ende ndiyanne ti odwande devotin kamana murti radake mana murti dageti ni mirgawa bidatinga fadaje mirga wo tinga bada jogan lage kazeti tara mani murti da nakanne gane tini debu mani murti da wae siyasa khay fitinu na jaju jani na nakana jani na debi sani
erga ajaja waraka kamal jadu fiddani mana murti rasin
de sada khaju
wajira kam gesitan e nutti gesitan waraka kana mali sini debi san
waraka mana polisi da gesine akasetti na debi sani waraka ga bade tuma mana murti debe gamana murti debe onni teisani jirane himate sira duru mana murti te daru jiddu mata na de isa anana kal jene tuma mana murti te deisani de akasetti mana murti da te deisani de isina ne manni murti da akasetti ga guya kudani debe ajene akasetti bellaman ya ne je chuda
himanni ratti de sankuni mal kajadu hati warra kesan malini matamte je chuama
hati warra fija koni onni himamte ne fonkolcha motumada kan dio tanate kana khaisati haraka kapi khanisla jarri sundura biji odo du e jatte daniti irati de isan jachura
hala namota hidamanitin welqabate wajira bulchin safi nagena fi abba langa godina hararge lita argachu daf yalin tasifne nof himil koine ittigafatama wajira oromo democratic party godinicha obbo alamayo tasfa radio sagale america ra gafi sanif dihaten akka ibsaniti namni sababa sochi siyasatin hidame tokkolle hinjiru jechuudan debi kennan sababni hidati bakana godinichatti taatin hinjiru yakka garagara hawasarratti taasifamatin hinjirun komida fi gafi hawasarra buure fametinin kan taasifamatin hinjiru dalle jedu obbo alamayon
maka jarmiale siyasa dawgura chuudan isatabu akkafeteedan sera lumane dotti baballatu bosana chirun lahawali nisamun kumnonna dadda maka paoshanetin fitatani iddo dadda kan socho ajiran jiru isakana ero addadda ummanni nageenyi kolantumman sera mufamirkana ukaraedun baldinan ummanni iyecha ture samichi kabeenya kan imotumma kan ummataas iddo dadda tira wacha ture hakeenya fa anami eso iddo tokkotti karshini banki konnan bularra bilina sadettama olidrat samamejira yakki kana fakkate kan branis jiru isan kana kamonni nageenya seera tintala daddaga geesani namota yakka kana shakkaman yakka kana kana fakkatu shakkaman seera tte su darde ma jiru waligala ragajiru bilina ni kamole nageenya rafu dachu dandesu ode fannoranga anamona tikabun ni gara namaja tami sadedi tawu o saballa ram bode chu da kamonni nageenya sto atani seerat yesu dafde majibechu hale kana mulata
namonni kan kasani noti kan hangam maje damatini injiru fonkolcha nanno amarati yala meke sar ka qabdu jedama fonkolcha kanan welqabatemmo misenso ta addabil summa oromoti fi misenso ta abintu damature misensonni abini yuhi kamanimmo warra adda bilisumma oromotti data qabda jedame yokan mo warra oromotu hafe waa walittin dufne motumman sababa barbaade tinin carra kana nu hidu waan barbaadu fi yokan mo socha adda bilisumma oromo waan jamsu barbaadu fi jedu fonkolcha kana nu walqabate namoni shakka manjiru
namoni nu yakka godina kenyatti fonkolcha motumma nanno amara wajinin kita sakabu nenui nama shakkine oromo tokko yuhin kamnu akagudna jeñat nama kattin shakkine kamnu nama akasittin oromon jarawo dinin hikate daba kana umajira ne tintalle fonne tokko yuhin kam
namonni kun nin ergaida mani torban calani juru jada ma heddun sani hanga mama na murtitti mo hindiyatin juru jadelle matin himata namonni kun nin mana murtitti malif ya chudaban adem si seyra sani mal rajirare
amoni tajira kamolen nagenya to atani tara kamini iralutti de sajiru do toko tokoti de lavni rokane tigavata mejra atadarra ananimo enerra namotara ko kasi kaban fordo fe kabaji unjira kuni erone uyato ko lamadar bejra chudanda
gabasa radio sagale america tikindai muktar jamal adamara
Benishankul Gumuz godina matakkal ana mandura ke satte dilbata dar namota ajjesut kanen shakkaman namonni kun afur qabaman jechudan biron nagenyana nicha dubate jira meshale san tin fayedaman jeda meftiyawon is qabamu sani dubata biron kun gama bratin mo jiratonni ana mandura ganda gannata mariam jeda mu ke se jiratan nagenye kenya af sudan jechudan garananno amarat baqatani jiru jedu jiratan tok nanno amara walin mariyachudan hala jiru tasgabbesu fi hala jirraje du angwan nanno benishangul nakor malkatu gabase
nanno benishangul gumus godina metekkel ana mandurat tilbete derbe jechunis wotabejji sodduma kuma lamafretokko gende enete mariyamitte wolitti buinse umamen lemototor bakanejesan chekemtotni kuda hafurtan qabamaniru jedan hoggenan biro negaf tasgabbina nitta obbo abrabayeta meshaleni tinisan immabahan jedame kawento kofi tiyawon heddu qabamuda obbo abrankan voe timan namotni qabaman kunnin ajjecara wotame folitti buinso mekesa harka qabu jedamun shakkamani qabamanis jedan obbo abran namota qabaman kesa hojjetan qonna nichato ko jirajechun dubeten namota folitti buinsan medanituran kudato ko tanis hospitala pawit yali argacha jirujechun dubeten Komsoliti winsi chakante sambata tikadarbe galgala jechunis wotabajirik demi sagal barakuma lamaf kudato kotti ganduma gannata mariam jedam kanatti ityanan prata gandicha namota himbekam ne chubetin waranamun walkabate protnisa haluba udaf ajjecharaw watantawno lejechunis obbo abrandu batani turan woliti winsa boda ana mandura gannata mariam itinamot nijiratan heddun garananno amaratti bakata jiru jechun jiratan gandicha tokko voe timejra
አድረን ዘውጣ ላይ ነበርኩ 46 ሚሊዮን ደረጃነት መኪና ዘውጣል
አኒ ገንደገነ ተማርያሚን ቡሌ ሀረገ ነመለያቹ መንቱሬ ኩንኩላታውን ፊውም ሰጎጋፊያን አፍርተሚ ጃታኒ ከኒ ነሞተፊያኒ ባን ገንድቸከ ይሰጥ ከነ ፍጅረጀቹን እንደንዳም ነሞቱ ማለቀ ደበኒ ሀሉቱም ምጀቹ ፍድዴው ካን ኩንኩላታ ደበኒ ሀፈንራን ከነ ባይነማ ናኖ አማራ በከ ቻግኒ ጀለሙት ከምበቀቻጅሩ ነሞትኔ ዱ ሰረሰይነኒ ጅሩ ከን ገረናኖ አማራት በቀታጅሩ ፊ ገረፎል ድራቲስ ተበበ ያዱነገኛ ቀምኑ ፊ ጀዳ ነምኒ መካኒሳ አከን ጨቀፈም ንጋፈቲኩን ከን ይረቶ ቧበራን ዴቪኪን ነኒጅሩ
ያስካሁን ሰው ይወጣነ ሚል መረጃ ነው ደረሰን
ኦዲፈኖ ነሞትኒ ባጅሩ ጀሉትኑ ጌ አንጋማት ነሞትኒ አንገም ያከባን ዋንም በኩን ቀው ኡምኖት ነገኛ ሞቱማ ዋንበከ ወልት ወይንሱ መብሰነ ንጅረኒ ፊ ነጋን አከዴቡ ፎጀ ተማጅራጀቹን ዱበተን ጫላት ተስገበይሱፍ ሞ ዋን ሆጀታ ጅራጅረን ኢፍሰኒ ጅሮ ኦቦ አበራን
ናሁን አከባቢውን ለማረጋጋት
ናንቺ ተስገበይሱ ዳፊ ናኖ አማራዎችን ተውዳኒ ኮማንድ ፖስቲ ወሊኒ ሁንዴሱ ዳፍ ከሮርሳቲ ከንጅሩ ቦሪ ኒምርከኔስና ቦሬር ገምርከኔስኒ ቦታ ከኖጂሮ ሉታጅቹል አሊ ነጋ ገረድራኒ ተከዴብ ጅቹል
ቶርበለ መድረ ጉድኑ መተከል አናዳን ጉሪቲ ነሞትኒ ሂደተን ጅራቱ ተሸንተሚ ቶርባ አጄሱፊ ናኖ አማራ አናጃዊ ተሞ ጀለ መድረ ነሞትኒ ሄዱን ቃጤር መውል ፈካታቲን አጄ ፈመኒሩ ጀለን ኦቦ አበራን ይሮማ ከነ ሰባ ሂማሊያ ዋሳን ኦዲፈኑን ቀበተማይንታኒ ዋንደር ባጅሩ ሐዋስኒ መድዶቶ ኦዲፈኑ ዱጋፊ አመነሞታን ሆርዶፉ ቀባጀቹኒስ ኤርጋ ደበርሰኒ ጅሩ ቪኦኤፍ ናኮር መልካ ነቀምቴ
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Sanbataaf Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabars Kanar'a Kanumaan Xumura Qophii Boriitiin Walitti Deebina Nagaatti Bula